mutendera gw'ebyalo kona abakozi ba gavumenti basabiddwa okwongera amaanyi mu kusomesa abantu ku nteekateeka za gavumenti nga parish development model saako n'enkola endala ez'enjawulo ezizenga zigonjizibwawo okulwanyisa obwavu mu bannayuganda. Ebikirako waniiro Sara Nandawula kabituwe.
Kino bituukiddwako omusomo ogubadde mu kitundu ekyekaliisizo mu ggombolola ya Rengo Rural mu disitulikiti e Rengo nga guno okuŋŋaaniddemu abakulu abakwatibwako ensonga ez'okubangula abantu mu nteekateeka zonna ezitunuuliddwa okufugaza olunabe lw'obwavu mu bantu. Kano Hassan Samba omu ku bakulembeddemu okuteekateeka omusomo guno ogubadde kukwata ku ngeri ba ssentebe b'ebyalo n'abakozi ba gavumenti abakolera mu kagwe kalisito jibayinza okutambuzaamu enteekateeka eno akubiriza abo bonna abeetabye mu musomo guno okulembeza obubaka obukubiriza bannarengo okwetala enteekateeka zonna gavumenti zezeereeta n'ekigendero ekyokakasa nti abantu beeno bava mu bwavu. Akulira okubunyisa enteekateeka za gavumenti mu lukagwe kalisito Ruth Kwikiriza asinzidde mu musomo guno n'ategeeza nti abantu abali ebikumi ebisatu mu ataano mu kitundu kino be baakaganyulwa mu teekateeka eya parish development model busanga egunjibwawo gavumenti era nga waliwo bangi beekyusizza mu byenfuna byabwe naddala mu maka gaabwe. Abamu ku bannarengo abazze baganyulwa mu nteekateeka ez'enjawulo n'okusingira ddala eya parish development model basabye gavumenti okwongera ku mutima gw'ensimbi zeeteeka mu nteekateeka zino olw'ensonga nti zikoze kinene nnyo okukyusa embeera z'ebyenfuna byabwe. Okuva gavumenti ya NRM mu kyanga ekya Muyinza ezeegunja enteekateeka ez'enjawulo n'ekigendo eky'okujja bannayuganda mu bwavu gamba nga eya Operation Wealth Creation entandikwa bonna bagaggawale emyoga ssaako n'ekyalingole eya Parish Development Model class